Está, güey.
Press music, baby.
No pele la. Somela, somela. Somela, somela. Somela, somela. Somela, somela. Moyo moyo nishakujua na mapenzi ya kweli wanatambua wagonjwa mapenzi mendonogua kama mama kwa pressure utaniua bila kosa somela unanunaga penzi ya kisela ndo nachukaga nitafanyaje mama na sina do usiniache nipende kutendwa so yako wapi mapenzi ya dhati ma nishapitisha muswada unanipa na jinyima nikupe we na furaha nigande kama kupangu somera tena na wari chaperare sabe moyo wako wa hutawari gumbi hutata tutupe kule na kuzbo yu wako sinaga were
Somela Kola vikangae Tamwe tamwe za toma Sita tuare bia we Somela Kola vikangae Tamwe tamwe zimtezi Tumba kule mbame
Kola si leo nijishusha chine Somela sema wuna penda nini Basi nyandayo toke na mimi Ila vaki eshima tuende nyumbani Ukamone baba baba na mama Staki kabisa tuje falakana Siwe kama petro mukane kana Nasinaga jazek na kupenda sana Mama Shani shinda wari Wana mapenzi biso meka mbele Sana shateswa kipindi kile Nasifanye mapenzi ya nita wari Chanana wari Champerari Swape moji wako wa huta wari Gumbi hutata tutupe kule Na kuzbuji wako sinaga were
Somela Kono zikatae Tamwe tamwe za toma Zita tuare bia we Somela Kono zikatae Tamwe tamwe simjenzi Tumba kule mbame
Kukona padini sina la Usipende vya beina unitese manda Nya moyo kuna majela Ya kutendwa kumizwa ma baby girl Chego langu ni wewe somela zome Zirisha upenderi watu some Singi kiuno mabani uwe Na ufike kundusha na wakujue Kama mini kingwe do manikia Zadi yangu ya penzu ngelitutia Disney nzu nita kusimulia Ovicheche zaki ata kusikia Chanana wari, chaperari Swape moyo wako wa hutawari Gumbi utata tutupe kule Na kuzbui wako sinaga kwere
Somela Kono zikatae Tamwe tamwe za toma Lita tuare bia we Somela Kono zikatae Tamwe tamwe si mjenzi Tumba kule mama we
Somela Somela Akunaga mapenzi ya dhati kwenye pesa mama Sina kikubwa zaidi ya hiki Najua ujumbe utakuwa umefika Classic sucks, baby. Star boy, Chicago. I got my man, Sakyo.